This insert is brought to you by Radio K Pulpit 7 to 9 a.m. Please visit kpulpit.co.za.
Kalandela yasamkela emncabeni umfundisi uaphiwe kamagengelele kwibandla iLiberation in Christ. Zize sibulise sikamkele ihlo kuRadio K Pulpit.
Uthawe makube kuhle man, siyabulela ba siphinde sibe sonke eRadio K Pulpit. Ngibulisa ke nakuba phulaphuli bakho. Ndiyaphulela man kanye ntoba phambi koba nje ndingene undikhaphe nge-anthem yapha endlini.
Ewu bhuti, nam ndothuke and phantsi uyowomfundini xa ndiyibona iphambi kwam ndatyhini. Okay, ngoba kaluza bawokhwadi ngoxa usithi ndiphuma kamandi mna nam yavakala mhlobam phuma kamandi mna. Hey, hayi fundi, ndiyandibetha ndaphantsi uyiloza, kodwa ke ndibulela ibinguwe mfundini ongapha komnxeba uzondixhasa xa ndifuna ukuwa apha uba ndingawulala ngophotho ngethemba lobusapho lonwabile mfundi. I believe it is your wife's birthday. Simwishela kusuku olumandi namhlanje.
Ewe, ewe kutshawe, ndinoloxanduva into yoba ndiyonwabise wena inkosikazi yam.
Yes.
Nangoku uphuma kwam njapha emnxebeni.
Yes.
Ndiyabaleka, ndiyabaleka ndiyolungisa imicimbi enjalo.
Kosi mhlobam, masingene kuyo mfundisi makengelele, sinomsebenzi phambi kwethu. Igama elithi integrity ndilikhangele and ndizama ukufumana igama eliphelele mhlawumbi lifanelekileyo esiXhoseni. You know, it comes down to ingqibelelo. Ingqibelelo. Yeah. And that's what we're talking about this afternoon. Pull up like I sincola integrity of a preacher. Ingqibelelo yomshumayeli. Mfundisi wam, mandiphose intamba kuwe.
Yes, siyabulela ke, siyabulela ke tshawe lamatshawe, siyabulela bhuti mani. Yes, ndiyabulisa kwakhona ke kwi-listeners, ezike besendichazile, this is uAphiwe Magengelele Harar, ngisebandini ke elibizwa ngoba yi-Liberation in Christ. Sithetha ke ngalo mba endiqondayo uba u-serious wena, u-serious butshawe.
Yeah.
Ndiyathanda eligama lesiXhosa elisebenzileyo lithi u-integrity ngokwesiXhosa yingqibelelo. Igama elihle kakhulu. Mhlawumbi omnye umntu angongeza athi mhlawumbi nokuthembakala. Sabi ke bhatele ingqibelelo lona liright kakhulu, lona lilisutha, you know this. So you're saying the integrity of a preacher. This is very serious. Now I think before nje ngiqale manqale ngishakulele tshawe intshumayelo lena, qale ngizame ukucacisa nje into ezimbalwa. Mhlawumbe omnye umuntu uyazibuza uba kwa into le yobu preacher, what is to be a preacher or what is a preacher. Mhlawumbe omnye umuntu uzibuza lo mbuzo. So ngiyonqena ke into yoba ndiyigwengule ndiyikhe phezulu, mandiqala kule ndawo ndikhawuleze ndehle naye. Now a preacher according to the Bible is a herald. It is a proclaimer or someone who speaks publicly concerning God. So we know from that book of First Timothy, chapter 2, verse number 7, he says that he was called by God as a preacher, as a herald, and as an apostle. So a preacher is a herald. It is a proclaimer, someone who speaks publicly about God. So we know, we have seen, you know, abantu abashumayelayo ezitshatweni, ezitrainini, ezibhasini. They speak publicly. They are the heralds. They proclaim the good news of our Lord Jesus Christ.
Mm-hmm.
And a second question that would follow after, you know, answering this one of what is a preacher, it would be, what is to preach then? And I think this was answered indirectly, Leana Yukan, in answer to that question. But again, to preach, it is to proclaim, it is to herald, it is to speak publicly, it is to bring or to tell the good tidings, you know, to call, to announce good news about God.
Yeah.
I counted quite a number of things. It is to proclaim, to herald, to speak publicly, to bring or to tell the good tidings. To call or to announce good news about God. So that's what it is to preach. When we say someone is preaching, we're talking about those things that I've just mentions. And now, another question that someone would ask, and I think this one is very famous in our time, where Abantu Bebuzwa, Kasina Shengubanu Lubiza Abashmael, who sends and, or maybe who calls mm-hmm. and sends the pictures.
Yep.
And that's a very famous question, as I went through. And it is clear God calls and he sends his preachers, hence they preach about him. If you remember, what is a preacher? We said something that it is someone who speaks publicly concerning God. So if that person speaks publicly concerning God or about God, it simply means that they've been called by God and they are sent by God to preach the good news about himself.
Mm-hmm.
So God calls his people. So Paul, again, 2 Timothy chapter number 1, verse number 11, he says the same thing, that he was called by God to be a preacher and to be a herald. Scripture is very clear on these things, that it is God who calls people to preach. And secondly, we might need to define something here, because it can be, there might be a bit of ambiguity on preaching itself.
Mm-hmm.
Now, I want to touch on this, that preaching, it may come in these two natures, that every believer out there is a preacher.
Okay.
Everyone who believes in Jesus Christ is a preacher.
Mm-hmm.
And again, you do have that sense, Leoba, there are those who are selected by God, or maybe there are those, you know, selected by God to certain offices of ministry.
Yeah.
We know Ephesians chapter number 4, verse number 11, where we are given that, what some other people say, it's a fivefold list of ministries.
Yeah.
So there is that, you know, where people are called to those offices to preach, you know, the good news of Jesus Christ. And there are those that we call believers. They have a duty to preach. But I believe that, Buchawe, we want to talk about these that are in the main line, you know, Ephesians chapter number 4, verse number 11.
Yes.
Ngabo abantu ngiphela kakhulu kakhulu kakhulu. And nangxakina baba ka Matthew 28, verse number 19 to 20, where it says, "Go ye therefore, and you know, tell abantu ngendaba ezilungileyo and all these things."
Mm-hmm.
So that's talking to every believer.
Yes.
I want to stick to these that stand in the pulpit every Sunday, and you know, they are ordained into these offices, you know, of preaching and all that.
Mm-hmm.
Now, Uthixo, he gives the church an orderly way in which it should, you know, recognize one, you know, one whom God calls for preaching purposes. So, akhombe uvelase ukavumbuke athi nje uzakwenza nothanda wakhe. You know, uThixo ngokwakhe, he gives an orderly, a very clear way abantu ababizileyo kuba bazokushumayela bekumele babazi indlela bekumele babazi phatha ngayo kuTshawe. Nama ndiyavakala
na. Yavakala, yes.
So kunendlela kuTshawe, umntu othubiziwe nguThixo ubizelwe ukushumayela ngoThixo. Mandiphinde ndicacisele lo, uthi lo mntu ndibiziwe nguThixo, ndibizelwa ukushumayela ngoThixo. So lo mntu lona ke bound by scripture to behave in a certain way.
Sure.
Bound by scripture to uphold himself in a certain way.
Hmm.
And a clear books that would talk about this, it would be 1 Timothy chapter number 3, Titus chapter number 1, 1 Peter chapter number 5. These books, they detail umuntu ongumshumayeli babekumele ba uziphatha
kanjani.
Yes. Now, umbuzo ke ngiqonda ba kwezinto ngigcibo ukuthetha ngazo ngoku inobubalekile efuneka singene ku lona ungizele wona futhi awaba. Why is it necessary to uphold integrity as a preacher?
Yes.
Why is it so necessary? Because there is a necessity that as someone who calls himself a preacher, you should uphold the integrity, you know, in whatever that you do, you know, to your public ministry, you know, at home, you know, at work. Everywhere you go, you uphold in Africa integrity as the preacher. And because of these, you know, few points that I mentioned about Buchawe, you know, this work of preaching, it seems to be very important, oh God.
Mm-hmm.
it is very important. And above that, it is from a holy God. And it is about a holy God.
Yeah.
Those that claim to call claim to be called by God into this work of preaching, they ought to keep, you know, the standards that are detailed in the Bible of how they're supposed to, you know, behave and all that. So I think there are just things that I mentioned here, you know, that are talking to the importance of this office of preaching.
Yep.
You know, that this person who says they are a preacher, they are called, by a holy God. And this preaching itself, you know, it is from a holy God. It is about this holy God, and therefore there is a huge necessity there for Puchawe. And Obalom to Lona who took his youth is the Lukshumela as parting when they last got tea.
Okay.
As Kanye gets food, they found the Samukonda as they last got tea copper. It is a fund and Jayon and Konda ever Pagui, Paguino Joka, like a Timut, Isako says, start verse number 7 in Konda. If Alasele Puchawe. Ifuna inqwalasela engapha kokukona uthi apha lombani you know xa emphasize ukuziphatha kwalomuntu uShumayela uthi umuntu uShumayelayo must have a good reputation with those outside the church.
Yo, uyansini
uyayivabutha uthi ayithi makabe nereputation enhle nabo abalapha endlini ngoba abalapha endlini bayazazi indlela. Ayazi indlela ebekumele uba umuntu uziphatha ngayo. So yeah. Ithi Bible makabe ne-reputation naba bapha ngaphandle ukuze izwi likaThixo lingahlazeki. Uyayibona? Now I think engobutshawe xa ndilapha kule ndawo ndisembindini kwentshumayelo ndimele ke ngokuba ndiziveze some of the blunders preachers fall short to in our time.
Okay. Yeah.
Some of these blunders, they would include imani, loving money. And you know, we question lead to e preaching the debate chavu chavu menga indoba see abisini mali spend money too much and we love fame uchawu lento yokushumayela ukuthi it's all about the popularity, it's less about God. Yakhumbule ekuqaleni bade ngithe oku kushumayela kubalulekile ngoba usuka uThixo ongcwele ungoThixo ongcwele.
Yeah.
Lord said ukuthi bekungamele uba thina bashumayeli sifuna uba popular, but bekwama sifuna ukwenza lo usibizileyo abe popular.
Oh yes.
Now ithi ke ezinto ndifuna uzivala ezi blunders siye singabe sinam funa ukuzifaka ndikuba ndinguye umshumayeli. Ezi blunders ndiqonda iba siye satshona kuzo ngenxa yo ongathilekelwa kakuhle ngobizo olukushumayela. Thanda imali, loving fame, loving girls. Enye yezinto ekuqaca uba ixhaphakile kwezintsuku abefundisi bathanda amantombi kwesi suku. I-reputation yabefundisi it is tainted by the issue of loving. Even worse kutshawe wena umfundisi i-integrity yakhe it is judged ngentoba umfundisi uxhaphaza kwa aba bakhokelayo sisi. Ake ngoku ngumonakalo omkhulu kutshawe umfundisi lo ukhokhela umhlambi ubhuqa kwa umhlambi lona. Where is your integrity in all that? Where is your integrity as a pastor who entrust you ngabantwana bakhe abathumele bayani enkonzweni
aumfundisile
esinjalo? Yes. Now pastors today they are even gossips. That's another blunder. They are gossips. They sit together discussing people, discussing amakhamente, kuhletywa amakhamente ngabefundisi. These are the things Puchawe that we need to mention. They hate the book.
Sure.
These are the blunders I just want to highlight.
Yeah.
Pastors today, teachers today, they hate the book. They preaching what everyone wants to hear, what Paul would say, that you know there comes a time where you know abantu bazofuna and that's what teachers are doing today. They preaching what people you know wants to hear, making preaching about friendship. See Sherele need it pulpit. Because sing about love, you know,
I can't think of any. And ndithi xa ndiqonda uba ndake ndakumamela uShumayela uyiteklisha ngendlela ending akwazi uyitekisha ngayo ingaske ndibizo uzoyishumayela phebandleni lami uthi wena asibizani ngenxa yezo zinto ndivuka hey umzekelo GP ugqirha a GP general practitioner yeah. will never recommend another GP but they will recommend a specialist because yeah. umsebenzi wakhe as a GP kukuba enze lento yenzwa yenye GP buno yakuyo athi xa imbida qombe lengxaki yakho yamehlo idingi eye specialist ndikunikile ointment ayasebenza ukhona umntu endiugqirha endimaziyo osispecialist samehlo mandikurekommende into yoba uye kuye so uba ndikuva kakhe mfundisi uthi nalapha enkonzweni if there's a subject that upastor bani and ake namva that is doing well umzekelo mhlawumbi uyifundele umzekelo into ye-exposition umzekelo sebe sincola ngayo phaa ethubeni
yeah
so lo mntu ugood kule area ye-expositary preaching and uyifundele umzekelo ngumntu onomzisa lo uthi nasi sakhono sakhe bazalwane sasabiza umfundisi othile akhazothetha apha but under normal circumstances are you arguing into ethi under normal circumstances mhlawumbi iyasetyenziswa nepulpiti for ukubizana ngobutshomi bethu kuba ndiyazi uba ndenzela uba ngegeme ethile nam kuze undibize
xhaphakile kakhulu butshawe lo ntanga uba le nto ndiyayithanda into yoba uyivele ngeenkalo eziyi-two that we're not saying we should not have friendships.
Yes.
And we're not saying we should not invite other pastors.
Yes.
But the aim of inviting another pastor, it should be that you our expertise as in the ako clamping organic like topic. Lord Ogufule again Lumazi Kawakuba ukuqeqeshiwe kulanto and unamava kulanto umnika ithuba lobazoshumayela but kwixesha esikulo you find that inobutshomi le nto lena ngumganelo of some sort le nto lena now ibangela engoku i-integrity lena kamfundisi ibe ingathembakali okanye ibe tainted even worse kutshawa mandoleke phezu kwale nto even worse that uyazi laa mntu ubheka kuye ke ngoku uba indlela ashumayela ngayo iyaphikisana nesibhalo uzibhaqe uyoma phaa ngenxa into yoba uvuyele eli thuba lobu uyokushumayela phaa or maybe it's because lo mntu nikhula nonke or because lo mntu nihambe indlela ethi nonke but noba ngoku uyatshintsha ushumayela indlela erongo hayi abefundisi beli xesha it's very rare kweli xesha ndicela uyiphinda le nto butshawo it's very rare to find umfundisi esithi hayi andizukwazi ukuya kulaa ndawo ngenxa yento yoba indlela abashumayela ngayo iyaphikisana nale mna ndikholelwa ngayo ibhayibhile ithile ukushumayela ngayo today you find people esithi bazi two preachers but boshumayela kubantu abajonge umlomo wabo bazi-false preachers
mfundisi mandibuze luthini luvo lwakho kule nto yezimvlophu because ngenye ixesha xa ndijongele ingathi ziyakwazi uba yimotivator yoba umntu noba ulwimi lalo ayakuye yazi uba lutenxile uyamazi be uphumile ekushumayeleni igospel but uyayazi uba kukho imvelophu entle phaya athi ayifumane xa egqiba ukushumayela mhlawumbi aye khona undive kakuhle ke ndikhula kwidala sikhula evangelini phaa loxheko masqui noku mazithi kwi-early 2000s something about 15 years ago ayikho ntsha le nto yokubulelwa komfundisi xa egqiba ukushumayela but isikibe ngathi xa siyijonga ngoku ingathi ingcolisekile ayiseko clean ngela hlobo ayikade iclean ngalo luthini luvo lwakho apho
okokuqala butshawe masiyinyathele le nto into yoba ibhayibhile iyayigxininisa into yokubulelwa kwabantu kwabashumayeli kwabantu abafundisa enkonzweni ide ithi ibhayibhile they deserve i-double honor you know i-elders that preach in the church of God so it's not wrong to appreciate umfundisi oshumayelayo okanye uzoshumayela enkonzweni but ndisenda nge-years kwixesha lethu because kusekwanomaski apha ekubulelweni umntu kusekwanento ekhathwa ngumaski ubunyanzelekile uba umbulele umfundisi ngangoba abefundisi beli xesha bachazele ngekezi athi hayi ke mna ke ifee yam yokushumayela ithi you know uyibona uba ngoku inabo uburongo ngoku inayinto yoba ngoku inetendensi yoba inga-about money le nto yokushumayela ngangoba imali ingangabikho angangazi laa mntu yeyiva it doesn't matter the necessity and the need of that preacher to go and say something to the people of God uba imali ayikho angangizi ngenxa yinto yoba kunale nto indihlupha gqithi kwexesha lethu lale nto okubhatalwa kwabefundisi ufuna siuba yimasi ingathi ngokunyanzelekile uba xa ndiyoshumayela enkonzweni ethile mandibhatalwe andinawukhe ndiyale noyala le mali ndithi ndicela uba ndingayinikwa le mali ndifuna khe ndizoshumayela nje
uyayibona ngo ine dangers enazo ngoku zezokuba ngoku sinabo nohlohle esakhe wena phetawini
ngoku
ufumanswa njoba nje simemana ujonga imvulo kabani ba isingakana linzane labandla lika pastor amadingele lichumile na never uma libanje likhulu ndiyambaleka futhi angikhathali noba lifundisa kanjani inxa into yoba ndibona ukuchuma ngokokujonga kwamehlo ndiyela ke ngoku into yoba ndifumana imali eninzi phaa imvulopho enkulu so there's a danger there and some of those things ebantwini abakhulileyo enkosini baye bayibone into yoba hayi ezinto ezi ziyalimaza nyange i-integrity yomfundisi because ngoku uthanda imali too much umisa imali ngaphambili imali ayizingasemvisa ngaphambili kuye and this preaching has got to do with imali nayo yonke le nto so there is a danger there so I want to say ke butshaw kuzo zonke into ndigqibo zibala you know there are many reasons you know esinokuzibala apha you know that deduce you know the highness of the office of a preacher seriously no ndiyithe that there are many of these reasons butshaw they deduce you know this highness and this greatness and this importance of the office of a preacher you know but obviously to our detriment as preachers it is us preachers you know who bring this saying to this work uThixo asibizele wona uba siwenze akange ibe ngomnye umuntu sithi abazisa you know obubuhlungu nabazisa elinyala you know loba ubizo lobushumayela lungaxabiseki ngolhlobo ufumanise ba integrity ngangibabhutshawe kwixesha esiphila kulo ubike wathi emntwini abe preacher uqale uthuka umntu uyoyika kaloku because izinto ezenziwe ngabantu abazibiza njengoba bangabishumayeli zingamasikizi uba ndingazibala butshawe izinto esizibonileyo zisenzeka abanye abantu abathi bangabeshumayeli they sketching i-miracles abanye abantu abathi bangabeshumayeli they rating abantwana bethu babheka ezinkonzweni abanye abantu abathi bangabeshumayeli they abusing i-church members ngeento zemali ufumanise uba bazalwana bafuna uye ecaweni ngenxa into yoba kufuna imali too much ecaweni so there are many of these reasons oyibona into yoba nyani integrity lena yethu singabefundisi ilimele butshawe nawo okokugqibela nje ukuvala apha kule topic we can't ke siyenze ingathi zinto ezimbi zodwa ezi you know zenzeka apha there are other good things ezi you know eziyiveza kakuhle i-integrity lena you know yomshumayeli you know we've got quite a lot of good things you know preachers need to always remember and also you know these things you know that they preserve their integrity as you know the preachers of the word of God and obviously when we as preachers we always keep it in our mind that the preaching of the good news is sacred this is very sacred butchaw it is sacred when we say you are a preacher of the good news you need to know that what you are called for is very sacred and you also need to know that it is the way God communicates his decrees to the dying world out there so when you doing is doing ngabaitanya uphazamisa umsebenzi kaThixo wokusindisa abantu icebo likaThixo lokusindisa abantu phaa ngaphandle abantu bathi icawe besinga bangaya kuyo but ngenxa yezinto ezenziwa icawe number one nocawe number two okanye ngumfundisi number one nomfundisi number two ubani bani bave baqonda uba hayi kungoske ndihlala apha endlini kangangibavutshawo abantu bade baluza ubushushu bokudlelana njengabakholwa bahlale athi umntu ngcono ndikhonze endlini kunale into ndiyibona pha uyayibo so there are those things and also we need also to remember that it is not about us preachers but it is always about God you know if one claims to be in a preacher you know they must be honest I think that's one of izinto ezigcina integrity yomfundisi i-honesty butshawe be honest as a preacher ibuhlungu into babazalwane boyike umfundisi because akathembakalanga akekho honest uyakwazi umfundisi uthetha lena namhlanje ngomso ajike athethe enye honesty is very important in this office when you preach the good news be honest be transparent to the people of God you know be truthful I need to add these things you know always be sober in your judgment so judge ungamile linda sinqama you know because awufuna uthetha lena namhlanje ngomso uyothetha enye, you know, and we must always try by all means singatshintshi like ways do, you know, utshintshe ngamaza ube sithigcina apha namhlanje na ubheka ngapha xa idigcina apha na ubheka ngapha. Stand for the truth, be honest, be truthful, iba resilient as a preacher, ummele inyaniso kaThixo. I think these things and these baleyo kutshawo zinto ezibaluleke kakhulu endiqondayo uba kweli xesha lethu zinqabile, banqabile abefundisa abanezi qualities imgqibo kuzibala nendibonayo uba ziyadingeka kumntu othi ngumshumayeli wendaba ezilungileyo.
Sure, Fundisi, kuyavokotheka, kuyavakala. Ndicinga uba iyona ndilayini ebuhlungu ithethileyo endibambileyo ndecwaka nje ndimamele ndizama ukwetyisa into yokuba mhlawumbi ngethemba loba noba umntu mnye okanye babini omameleyo ongumshumayeli oyaziyo uba unoxanduva lokushumayela ivangeli lo myalezo uthethayo namhlanje uyoba nento ayenzayo kuye. Ilayini othethileyo endishiye ndisikekile ithi uba ngaba we lack integrity singabashumayeli siyalilibazisa eli cebo likaThixo, ngoba kunabantu abazawuthi siyanjani ezicaweni kodwa upasta, because ireputation yomntu once kuthiwa ngupasta kukuntu abantu bathi oh, because ireputation ngenxa yezinto ezenziwe ngabanye also called pastor lagcolisa igama layo wonke upasta. And the bigger picture, the bigger picture, as you said, it's not about us, but the bigger picture is about aba bantu bathi zawuyanjani enkonzweni kukho abantu abanjiya enkonzweni. So I think if there's anything umphulaphula ekhaya makayithathe including mna nawe namhlanje into yokuba if umshumayeli kubomi bakhe aphili ngendlela egqibeleleyo ene-integrity, then uyalilibazisa elicebo kaThixo. And uyalimisa mfundisi nawe kamandi uthe uyalilibazisa ngoba lizawuphumela kodwa lingadileywa ibehavior yakho kwaba bantu bekumele baliwenzele umsebenzi nxa ibapha phambi kwabo khange ukwazi umodelisha indlela efanelekileyo. Bamfundisi ndikuva kakuhle, masithi amen that.
Masithi amen kutshawe. Ndiyabulela ngeli thuba mani undiphela lona nam njengoba ndithetha ndisikekile entliziyweni and I'm growing as a preacher. You know, these things are very important to always remind one another, and thanks for coming up with such a topic that doesn't, you know, for me, I think I challenge abantu abaleke phela nam. I'm challenged as a preacher. Kwezi zinto ndizithethayo apha zizinto as I was preparing, you know, they were cutting hard in my heart. So ndiyabulela butshawe. Hopefully ke nabanye ooxa bam bayaza kuzijongisisa into ezinje.
Nkosi mfundiso, iyavakala dade, nkosi kakhulu.
Ndiyabulela butshawe.
Pastor Aphiwe Makengelele lo kwibandla Liberation in Christ ngaphaya eKhayelitsha kwindawo yaseHarare cokola nge-integrity, inqibelelo yomshumayeli. Sitsho into yokuba xa mazavanelisa ngawo into yokuba uba ngaba indlela esiphila ngayo bantu abashumayeli lizwe, ngoba okokuqala indlela avule ngayo uthe kukhona abashumayeli abangabashumayeli ngenxa yoba belandela uMatthew 28 ambani ngoko njengamna nawe ongengomfundisi okanye mhlawumbi ongabizelwanga kwiofisi yobukhokheli. Kube khona abo ababizelweyo kwiofisi yobukhokheli abefundisi, uthi ke ngoku indlela oziphethe ngayo, indlela owenza ngayo engenanqibelelo, engena-integrity, engenabunyani, inabantu ababukeleyo abajongileyo bakhe umkhanyo abathi ngenxa yalaa ndlela zizawuyanjani enkonzweni xa abefundisi okanye umfundisi endimaziyo exhaphaza inkosikazi, zayenjani enkonzweni xa umfundisi edlwengula, zayenjani enkonzweni xa umfundisi engeyiyo le nto ayishumayela phaya epulpitini endlini yakhe, ndiyenjani enkonzweni xa umfundisi esiba imali. Eveza ke nezinye iingcebiso koogxa bakhe umfundisi Makengelele, sithi befundisi siyilumkele nendlela yokuba sizibhaqe sezinazo nee-fees zoshumayela, andizi ke mfundisi imali ethile ingekangeni, sizilumkele ezo zinto ezo ngoba zenye zendlela ezibonakalisa ukuphambuka kwethu endleleni. Esithi the bigger cost is that ivangeli liyalibaziseka uba liyofika kwaba bantu lufanele ukufika kulo ngenxa yoba siziphethe ngendlela engafanelekanga. Mandixelele le nto ke mphulaphula ekhaya, ivangeli likaThixo lizawuhamba noba le ndlela yethu iyalilibazisa, kodwa kumele namhlanje ngenxa yoba kuthethiwe sihambe sokuzijonga khona ukuze ivangeli lingemi ngenxa yethu, kumele lifikelele umhlaba wonke jikelele.
This insert was brought to you by Radio K Pulpit 7 to 9 a.m. Please visit kpulpit.co.za.